Ate byonga tubitadde ku mabbali ekitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'eKyankwanzi kiweereddwa. Ebivudde mu kunoonyereza okukoleddwa mu byenjigiriza ku mutendera gwa primary ekitongole kiuwezo ogw'omwaka 2024 mu disitulikiti y'eKyankwanzi. Omukolo ogw'okukwasa ebivudde mu kunoonyereza era abakungu ba disitulikiti guyindidde ku kyalo olw'ebisiriiza mu Butemba Town Council mu disitulikiti y'eKyankwanzi nga gwetabiddwako abantu abatali bamu abazze okumanya butya disitulikiti eno bw'ekolamu mu byenjigiriza naddala omwaka oguwedde. Okusinziira ku katono Eva atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'eKyankwanzi agambye nti okunoonyereza kulaze nti abaana basoma yadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa mu masomo agamu abaana ge batannaba kukola bulungi naddala olulimi Olungereza. Wabula yeebazizza ekitongole kya Iwezo olw'okuvaayo ne balondoola ebyenjigiriza ekigenda okubayamba okwekuba mu ttooki.
We want to thank Uwezo under Bukomero branch for the assessment and the instant feedback that was given to the parents on ground, to the schools, and even to the engagement that was carried out at the district. They've given us a report, and the report has shown in its full capacity that we are not doing well in English at P1 up to P3, and we are doing well in math from P4 to P7.
Onera alambisa ebimu kw'ebyo bye bagenda okukola okusobola okusitula ebyensoma amasomero mu disitulikiti y'eKyankwanzi naddala okwongera okubangula abasomesa bamanye bye bateekeddwa okukola naddala mu bibiina ebya wansi okugattako n'okutema empenda eziyinza okuyitwamu okumalawo okwebulankanya kw'abakulu b'amasomero nti kubanga nakyo kizibu kinene nnyo mu KyaNkwanzi era nga kikoze kinene okuzingamya ebyenjigiriza.
We have revised our training capacities because we have been training upper teachers and now we are going to train the lower teachers to make sure that we gap up, we fill this gap where they have indicated that we are not doing well in lower classes. Another thing that we have agreed with, they have said there's a lot of absenteeism of head teachers on ground. Therefore, we have dissolved that we shall not allow head teachers to be moving every time, and let's put strategies to reduce absenteeism and negligence of duties from the schools.
Ate ye Sala Okothi okuva mu kitongole kya Uwezo era ng'oyomuku okuliddemu okunoonyereza ku mbeera y'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'eKyankwanzi annyonnyodde butya bwe bafubye okulaba nga batambuzamu enteekateeka erambisa ebimu ku ebyo ebizuuliddwa naddala mu byenjigiriza nga bino bizingamya enteekateeka.
Abakulembeze asatumala obayisaamu baba rwanyi sawa no abatasubira kuita mfento
mulundu kuno around bwe twakoze okunoonyereza kuno twazudde nti abaana mu kubala bagezaagezaako naye literacy okusoma obusomi basoma naye tebabitegeera. Omwana ayinza okusoma ekintu naye nga takitegeera bw'omubuuza ekibuzo takiddamu kwe kufindinga kwaffe ne tufindinga out n'ebintu ebirala ne tulabanga participation ya SMC mu masomero abakyala balimu batono abasajja be basinga okudominatinga naye ate tuyinza okuva wa DEO nti abakyala babawamu slot 3 kati babawamu slot 3 wano kye twazudde baba batambula wamu ne gavumenti